Nipatia game, sitaki mapenzi mbok ni takupatia fe. Niko maji ni metei, tuende kejani sai. Nika kuchape mbok kwa dituvunje TV.
Bam bam you got it from your mama.
Chumba ni dance like a monkey,
nikikupa my banana.
Walk 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 walk
Rihanna.
Walk 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 walk
Diana.
Walk 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 walk
Rihanna.
Walk walk.
Noma mapenzi ya minuga mpaka na nona. Ukitaka ngata tafuna manyonya. Sema unachotaka siwezi kugoma. Michezo michezo makini, wenzenu nimezama mazima mazima. Mitandani sishuki mimi, ta ukiwasha nazima nazima. Silio itakase ipapase, ukitaka weza mishendani. Ikamate uichape, yani chae uimwage kwa mkate. I got it from my mama. And I go dance like a monkey. Ukinipa my banana.
Walk, 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 walk.
Rihanna.
Walk, 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 walk.
Diana.
Walk, walk, walk.